Mimi natembea lakini mimi ni mfungwa tu. Hata askari walichukuliwa, dereva alichukuliwa. Eti kwa sababu tunaambia serikali ukweli. So mimi nasherehekea week freedom ambayo celebrating here. Wala ambao mko na uhuru kusherehekea, si ndio? Lakini wenyewe kama anatembea pendelee kusononeka tu. But our day will come, si ndio? Siku yetu tutafanya nini? And one day, I want to assure Kenyans, one day when we are all long gone, mutaita Jamhuri Day kusherehekea kwamba siku moja kulikuwa na mwanaume anaitwa anatembea dunia hii. Those cowards who are harassing us now, history will not remember you for anything good. You will waste your time in office, utamaliza ukwende, and will forget you. Because you have not sacrificed anything, you are after your own comfort at the expense of our people.